Pacheco Mirundo.
Presi dube, leo kama uja shinda sirari rari.
Presi dube, leo kama uja shinda sirari rari.
Webaleke, leo kama uja shinda sirari rari.
Webaleke, leo kama uja shinda sirari rari.
Mwanangu chamae, leo kama uja shinda sirari rari.
Mwanangu chamae, leo kama uja shinda sirari rari.
Yanga o, oh, 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 yanga o, oh.
Yanga o, oh, 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 yanga o,
oh. O, oh, yanga o,
oh.
Awe mwanangu wandambwile
Azizi kina pakome
wapi na tuzingeli jobu mudasiri
ya haya
chama na mzinge kibabage yao yao. Tunakupenda gori mikadiara, najua watufungi kifarafara.
Tunakupenda gori mikadiara, tunajua wezi kufunga kifarafara.
Mama, mama we mtoto jangwani jokati mama. Yonese bendela, bendela jangwani. Kama mtoto wa Yanga Afrika, hapo hapo mikono unainyosha. Watoto jangwani wameinama wameinuka. Watoto jangwani wameinama wameinuka. Wepakome 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 we. We Mzize piga shuti umeme. Azizi ki piga shuti gorili ame. We we mwandangu andambwile.
Wapinzani wanaona gere wanaona gere wanaona gere.
Unajua wanaona gere wanaona gere wanaona gere.
Wapinzani wanaona gere wanaona gere wanaona gere.
Wanaona gere wanaona gere wanaona gere.
We akili ya bunuwasi Simba kumfunga Yanga mwana iyo ni wasiwasi.
Mwana wanangu waletiao 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 lefali waletiao. Walete kati mama
waletiao waletiao waletiao. Waletiao waletiao waletiao.
Oya Gamondi umemwona Azizi ki. Gamondi umemwona Mzize. Gamondi umemwona kibabage. Gamondi umemwona wanangu wakicheza na fly paka asubuhi. Staki kufungwa najua nashinda leo. Wanangu wakicheza na fly paka asubuhi. Staki kufungwa na najua tunashinda leo. Engineers asante kwa kuniletea chama nipona mpaka kiyama. Chama na kupenda daima Yanga.
Ndumini Mohamed Adam. Dum.